ala sappo e jeenayi lewru me hitande 2024 min Ousmane Niali Boule miɗa tawda ɗo Mamadou Sama Sego yettinin ɗon ɗi kabaruji kartanaɗe sukaɓe jokkolɓe Sembe Seku aɗa selli
bas walla Ousmane Niali Boule honnoɓe celdi jote sanne jon hono keñani en bisimilla kamɓe hayaɓeɓe en jokkodiran hono ɓuɓɗen ni
hay koɗum woni ko woni toon ko yaawi ko wuli
mbiyanna ko yaawi ko wuli ko woodi ɗo ɗum woni kabaru sappo e joyi me hertanago mbiyanna yambere galleji ndenno meman haala muɗum goɗɗo no meman haala TikTok latiɗo sababu mbiyanna yimɓele hewɓe ɓeydoro kalisi ka noon woɓɓe goytiki nambaraji garateɗe e kabaru muɗum e jahan ɗum no jenne kabaru golle misidi en timmiranna birki Sembe Thial Ousmane Niali Boule
Sembe Seku noon mbiruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗi ñalawma adana keƴanaɗo galleji yambinama sappo e joyi lewru me ndu
saabu muɗum Ousmane Niali Boule en mbiyan ɓeydorko famuɗo dow darande hayaɓe le galleji ɗi ɗana ko heɓani en Fatumata ko joyi dow faysango Aly Cissé Ousseyni Cissé
jokkolɓe hewɓe kañum en ka holti wiide darde muɗum ana momni sanne le galleji ɗi ɓe kolti wiide kamɓe du ɓe gaɗa koɓe mbawi banggal musakaji kanɗi waɗede le galleji mabɓe
ley galle hakkilleji fa heewi won ton hana ƴaɓɓade ma miɗo walla saaraɓe am feyso mi ɓama e coggu mafe amin four miɗo yiya e ɗum wela innam e
abbasaraɓe holti wiide jokkolɓe ana hani ko daro darde mum en saabi kamɓe kani daranade saɗɗa galle o le ñalaɗe garoɗe
so asawe e alan yettiki sukaɓe fa heewi ana tenonoya inniraɓe mum leɗɗe salla defugol ndungu ana yaafa woɓɓe ɗum ana walliraɓe kalisi so aɗa hani lontade ana hani won golleji tampinte fey so
awoklatikelii
faɓe mbawa wadde oɗo golle no woɗiri eɓe kasindini e balligu galle mabɓe noon holitiri wiide dunke andanɗo kabaruji ɓiliɗe neɗɗaku ɗoni Drissa Sidy Bé narduɗo ɓeɓe joppa fa laaɓa mbaduji bonɗi
cukoloy lataniki saraɓe dongal saabi noɓe gorrino ñande fo ɓe daran samminde keɓaji galleji ɗi fur e misala ɓamoɓe doroguji ɓe jiiɗa golle laaliɓe fa yiya calotoɓe jande
moniraɓe ɓeɗo sukaɓe jokkolɓe ana arda ɗum en gotta ko ɓamata doroguji ɗi saabi eɗum wawi latal sababu bonnude gurdam mabɓe
miccintindon wiide ɗi kabaruji fo sakiraɓe andon mba heɓiɗe ɗido helloji amen facebook o kañe compte x Sembe Seku joni en kala haala bembal ande korsugal sanne le duuɓi cakkitiɗɗi sukaɓe jokkoɓen teddini an korsinigal sanne
jaati Ousmane Niali Boule yo TikTok sukaɓe holti wiide mbiyanna ɗum ɗo na welaɓe jaati banggal yewtereji ɓe garta dow muɗum woɓɓe kay holti wiide hono entrepreneur en heɓa en jawdi mbiyana an heɓa yirwinde ɗum no jaguji mabɓe bama ko ɗo mbiyan leggaluji mawɗe latiki sababu mbiyana yirwinde keɓe mabɓe keɗɗana ko heɓene ramata haydara e dow festango Aly Cissé
saliyo joom salom to muuli watte tawede makko ɗo TikTok latiki sababu goɗɗo yimɓel hewɓe yettade salon makko ɗo ñande fuu ɓe ɓeytoɓe ɗum
ɗi gonga jaati mine heɓa client e hewɓe ɗomi numéro am do TikTok ndenno ɓe jiiɗi kofade ga am
hono makko kanko on ɗo defowo mo yiiɗa inde muɗum haale du anano TikTok saabi ngal ɗo bemal ande yimɓel hewɓe woni jottotoɓe nokku makko ɗo fa ñamal ñalawma hande o nga o holti wiide omo yiiya tiɗɗalal yogaji le hen
certaine client e jogaɓe annaji mum en moƴƴa ɓe noddan hultini wiide wonkoɓe kasidini soni
so yogaɓe kañum en ka beme ande ɗe ni nawtorto fa somoyaji mum en woɓɓe kañum en ka hoolaki ɗum feyi
min kay ana newani kam sodude dow TikTok saabi ko ɓuuri hewde wattu amna ɓilli min kay ko jimmi tafon yiide ko yeyete ko saabi sato ɓeɗo no nambo yimɓe soni a waɗi commandement tawan wona feyi ko milla ko noon
tawede omo jogui inde le ñalawma hande o fuu bemal ande TikTok yo nokkuto yimɓel hewɓe golloɓe wawi andinde adnaro allah ndu golleji ko wondi wadde ene wawi latade sababu e joɗi mabɓe ɗo naɓirde yesso golleji ɗi ɓe gatta ɗi
ɗum naɓata e mini magga yontere nde mini mag meɗen hannden ana fawi do gollirɗe mawɗe leydi ndi e Sembe Seku aɗa andi ɗen gollirɗe na
siko wala Ousmane Niali Boule yo nuwile gollirɗe laamu leydi ndi ka ɗum foo tawde annda hayɓe hewɓe gonɗana e le leydi ɓe andana fewi nafaka ɗeɗo gollirɗe ɗe Issa Oumar Touwala wonko heɓani en keɗɗa faystango Oumar Wagollo e Sita Sidy Bé
cuuɗi gollirɗe mawɗe gonɗe ley leydi ndi kañum goni ɓernde laamu o ka ko heewi sukaɓe jokkolɓe anda no ɗeɗo gollirɗe mawɗe gori anda du koni golle majje
entre autre moi je...
ami hisade tan ɗuyo hoorejo leydi nin kay ko noddirte cour constitutionnel portal hot cour de justice ɗi e nandal muɗum le université ngaji amen ɗi ɗiye kulleji kome fami tangde muɗum sanne ɗi kulleji kañum jaati wonko faccintinta laamu nde leydi kay hono nde leydi hani marrede saabi son ɗe kulle wala tun tan neɗɗo ana wa haalde jaati wi leydi wala yirwere du wala
ma jirab quoi
micciteɗen winde nuygal sereyngal ƴewta le leydi meɗen ndi hitande 2023 ɓeɗo cuuɗi gollirɗe fou golleji muden baylitama professeur mohammed touré andan do kabaru gollirde mawde leleji meden di hollitiwde wajibi sukab jokolbe anda no leddi wonde e yarde
les institutions de la république
di kulleji ko fatti dal leddi an wa narta de gollidraaje leddi ma sariyaaji leddi bami go mudun an wa fudrade hoorjo leddin kay gouvernement makko e député en partare cour suprême di enanal mudun e conseil économique une tirse sanne to biddo leddi fu anta de kulle ko sifoto laam kay honene leddi han yarde
le fonctionnement de ces institutions
fa be do sukabe jokolbe pama no gollirde laamu de ngori kanko andando kabar dido ciudo holliti wiide wajibi jottinobe kabaruji be pammina jamarnde kanye yimbe le politiki non watta soko dartete ko hebe
sembe sego en jaran gallure noddirtene cité des raito sukabe jokolbe fedde mo be noddire club jeune chambre internationale kay hokki ingenaade ji sukabe le ko burbe jangude sanne ko be noddire excellence en milieu scolaire
non jati Ousmane Yalbi dum wadi cakte yontere jabbino de le nokku conseil sel kiddo kay fanda mudun yalla hebe burale le lycée ngaji kaydi edro yakawere hebe kinodun fa handi dido jandeji din no haniri iwde kay yotade bikka kanye diplome ji ko nande mudun kanko jani kan woni horojo club jeune chambre tout kayton kedano ko hanni kedo amen mahamadou samba jalo do fa sango ousen sisi
l'objectif des
mi ngadi o da don dirde do waawgol sande sala suka be l'école anan jaarano hakile mabbe auditito sawi min tayki yanden cugol njoppo e école na kewi dun sawi min bami golle o sala sukabe ana hunca hore mabbe e jande
sini en juri kay en jaram bugoni fa kalen ton hala kabo debbo goto pio balon
mo wiye setu kulbali usman nyali buli kankon capitaine tigras en bugoni do duma ko chapantati ben inna dun sukabe idon setu ana yidi non fiude balon senegila mo famdi
leitande 2017 woni ko o kabo debbo hebi club woni tigras bugoni sabe tinare mako jomsudi mako du faabe ke moy o golle
kanon usman nyali buli mim city mentielaji bili di kabaru bawde kanye jande e famu odo equipe nelado amen lacha wallet infa yide mako kedan fasango umar golu e sita sidibe
ko jidda fu awawan dum non waw halen kolitiri wiide don kanko no dirta setu kulbali capitaine gubal rewbe galbe no dirta tigres to bugunto holitiri wiide tawed wiide mo jogi tidal laaji e golleji makko di fu o wi o hawrinta juude makko
giddi mu cuka pamaro mede yidi birre balon gami lonki wadde don le cuka ko dano moyiri minno sabi kulle yogay anton huune fugo neddo hasingire mudun aduna an han wadde don pati ewa gite jamaare mede hon le tidal laaji sabbe wala balleku giddi litan 2017 fuddi mi wadde ne birre balon mi hebi hen huune no nafigan
kanko ekintino gubal gal no dir tigres to bugunito no dirte tahiru sankare o yetti sanne etinare odo suka debbo mono dir setu
setu
kango suka debbo a setu o neddo tinnido sanne wattinima andunduri me wada dab ndurde li haro cialli on watti tay o hamilono gafe god am anda dun o tinnigen o holite darodo makko sanne e haro cialli me wadi ko wami haldan o suka debbo neddo tinnido ko tewtram mo fa handen o tinno o wada sobe yalla haban nafa ngal golal ko wonde wadde
tila disela
o wirew bel ngado birki sembe cialdi be kana tumindirde juude mudun en dum fu an habbi do tinnare dum woni ko lalay sa wallet infa hibini sijo tamani buguni
sembe sego kabaru tariki cakite yenter yabbene de himbe jenne jalti fa hewi tarude e miside mu ben mawne de
non tigi usman nyali buli odo nokunde do miside ngati de fifinato adna rundu de do yimroro inesko gila hitane 1988 ben melugol mudun yo hitane fuf gila 1908 denno hitane fuf melugol mudun na wade
sembe sego ngol targul hitane fu ana wadira do yewtereji hono di yambereji ngadirta arande e joni e fa bidire en famu anni tariki mudun ko hasay nyumantaw holji en kanko gorko mawdo barejo gondo to jenneto nelanodo meden yaade sun dara man may galandire makko
dundu banu
baguji mawdi wonno tapetenodi le dedo yambere maccube wonno tappono be dido baguji julde tuskel ana wadeno jamma mudum takamba o wonno jiltintenodo bagu o wam sawurmo nayabe jogino tapirte fijo ngoka nom wadirteno ko woni hem keso iwdo to min sukabe jonni woni ngadam gere amen min jinna jimi e wakati melugol gol yottade hitane hikafa yotto dubi tati betti di kafu golleji di mi fu min dentan so min gada dum nyaloma goto dum woni ko min jidi ngotta jati min jidi golle melugol mi sinde wada e balde didi so ben do gadi hande jango ben do dum gada nonni woni min jidi nabirde golleji
dum nabata e kabaruji haro chalde yambere jetto ɓerde ɓe noddiri forum international sur le sport fuɗɗi aljumar sappo e jeɗɗi lewru me ndu centre international de conférence de Bamako ɗon CICB.
E wi kam e landinɗi ɓe Ousmane Niali Buuli fana muɗum yo jalla kala kumni kabaru kisen macca tottodira hakkillaji e dow tellaji guɗuɓe bangal muɗum le Mali. Kanko Aminata Mappu Traoré woni juɓɗo guleji ngal ɗo kawtal wonko hani gérata mayga keɗɗa fastango sitasiɗi
wadde jooɗa haala jantadede tiɗɗallaji ko wonli golleji amen ɗi mais fiyat dabireji honene jowde heɓirte watte e ɗi golleji haro caldi mais warama janta kasin do alhaaliji kewɗi yimɓe waɗoɓe haro caldi saabi ekkitinoɓe ɓe yimɓe waɗoɓe haro caldi hannden ana hasigin e janginede nde kulleji kewɗi ko faabtoɓe ɓe heɓa jangude le kulaɓe ngaji toɓe woni toon caggal muɗum kulleji kewɗi ɗi waran cotte le o jooɗa haala heɓdo darorga du e haro caldi waran hollitat desol mumen koɓe heeɓi saabi kulleji kewɗi an toon hannden le haro caldi ko jamare ko hemuɗo anda ɗum natton saabe ɗum hewɓe ɗum heɓa anta ɗum
lanidaji jeux olympique ko hani wadde le gallure Paris le hitande 2024 nde jaga bulle e guikke faba dumu ɓen ana kanni fiide match amicoŋaji ɗiɗi le lewru warori ndu
ɗiɗo match ŋaji yo fewde borojo mabɓe ɓe Ouzbékistan nden match ŋaji ɗi sartama jeɗɗi e sappo juin 2024 lattirde bugnot korde gallure Tashkent ɗum woni Ouzbékistan nimni waɗ ɗum timinta yewtere e
ɓerno jati sembe sekuɗo kadude kabaruji kikiɗa ko a jarama jootima sanne Allah halli an yontere warode sakiraɓe ɗo gonɗe le Mali fo e mangal muɗum e jooti on e heɗade kabaruji kartanaɗe sukaɓe jokkoɗo ɓe ɗi on jarama